bottle.
Change your supplier. Supplier.
Who's go? On the beat.
Oh, I'm not gonna know you have this ya, bro. Wait, Bobo, you're not gonna know you have this ya, bro. I'm going well by a tattoo. It's your boy, Bana. I'm on the whistle by a tattoo. It's about somewhere.
Nafikiri kati ya rafiki na nyeta kumpasiri dunia duala duala na mana yake tukaze msuri sifuri na semu yake mafuta aboga wa sentege ulio na wapi tumisha upende chiwe chiwe safi napambana sana shida na jituma moto na washa sijaona kijikuna sifagiri sana viji mambo isi dada senu wakini una banjo kamwambie dada yako anambwela mapesa kweli yapo ila tunahela Mr. Kitisha bado na wakilisha radio ina Twitter I post picha sio kila jambo ni posti sio kila kitu kijendi si supporti chuma na flow kama baisa pass kama chef renda unijui nikishika mike mkari kama chui nikikosa nyama spendi kula mchana maisha kisela life bila hela nimefika mama kichwani asila life style kibasila mziki kipaji kiwalani amosela maisha bila mpango kizembe bila chancho wanakuja siku hawapigi hodi wanasuka kwenye pembe haoni milango dunia ina mambo naishi kijanja kama site kofiti wana flow kiki bongo kazi mziki wana kata miti wana cheza biti masichi kipindi nasoma wapo walosema mimi noma walimu walikoma wazazo walikonja nao nimekua natembeza dosi ni ajua misi uzisula miso ngichula so mshamba kama unavojua Choma life style kasi kama una kasi bidi maisha kama west wa jambasi show kubwa west kama una hasi ongeza mavasi chona mpenzi punguza mapenzi kama hauna mfukoni zidisha ibada mana utaishia motoni naishi ndotoni goli bila pasi haiwezekani naamka morning nagusa mfukoni kama sina kitu napagawa ndo kwanza asubuhi sina lamani kichwani na waza wapi nikati hasa Tia sala Babiloni Tia sala Migombani, Bajaji, Town City, Baba Nelsoni, Kitamba, Bangwadi, Baba Shedi, Atupoi Chama, Tungamari, Keko Majukumu, Baba Mu, Sheria Moja, Pentagoni, Majanka, Finkunkuti Smarty, Blandi, Finkunkuti Primaso, Blandi, Tony MC, Renja Blandi, Pangasi, Bariega, Aloni Safe, Alfati Mjewila, Baba Munili, Sheri, Baba Junior. Midoke, Shady Maera, Manikyo, Manikirika, Mkushi, Doxy Saka, Sumado, Wakasi, Madolari, Sony Diaba, Komshirebo, Mantanje, Mshenzi, Mikonomi, Achaxi, Janika, Toredo, Mshenzi, Mselachaxi, Tarenti, Msurimoto, Inyago, Baswala, Korepe, Mpagala, Masuri, Idinado, Sankara, Emanuele, Manidia Power
Donadi
Tundonga Tundonga Sairo Piro Sairo Panya TikToku Lama Messi Kaka Panya Boss
Babylon
Punda Chuma
Ra Chucky Supplier Ready?